Abantu bayinda ebyobugayiga byenenda nakwagaane bukolye bugirina kubuuza kyoyenda daddy wankuba omwenda kato kiddi kyenenda sebo naye ndontwali mu bwakya bazingo bwaidule mali iwe kyoyenda kimonomono kiri mu sukali iwe kyoyenda ngeme kipanga nfuke mkindaki mbenga kali gamusiramu kufutali nalina esunzu okwidda omboneku nga nsibye kadali ekitasoboka ekinumiriza paka buti gye buli eno daddy ekitasoboka ekitatuuka sebo wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi daddy wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi ewomu wikendi era obudde ne wabera wakadde songa z'obukadde them not easy bana bange kolanga bwe nkugambye tokolanga bye bagamba kubate bakwagala nkugambye tebali kwagala webuse ofuka ng'omuzadde totaba oligosanze kubabo bakwagala okakutte bakwagala otamidde omwenge bwe bulwadde kuba gusiba obudde ne standing akuswamye toba ozibye obudde otandika okujogolwa katono munango boswadde otandika okuvimba oba owedde wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi daddy wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi ewomu wikendi Black BT Aquata One, Mr. DJ looking at me eyes right now. Your Godman legend, but this legend in a depressed right now. Rest in peace, my dad. I'm real fighting so hard. Black BT up, wish a good luck. Everybody can stop lad. Black BT Aquata One, Mr. DJ looking at me eyes right now. Your Godman legend, but this legend in a depressed right now. Rest in peace, my dad. I'm real fighting so hard. Black BT up, wish a good luck. Everybody can stop lad. Wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi daddy wabagenze ngeratuuse ewa katonda eri ewomu wikendi ewomu wikendi
Mwagobo tukola bibi ono olomuwe na likubibi.